cabanga miningi vali ngondo yami kanti uthando lonjani kasi ihleli khathazekile ngikukhohlwa kanjani ubuluba bolwami sitesatshela nabazali Moshe is cutting